kun sagale amerikat sagale na amerika tambata fi dilbata galgala ke sa sati la mafi walakka da jalkabin amma sati saditti yitirbandi diddami la ma diddami shani fi soddomi to kurati washington dc ra saganta afan oromotini kara satellite tansasu kanarra amma jalkaba akamultani obdoto ta sagale amerika saganta afan oromo saganta kenya dilbata haram kopi daga gota tv kopi annaman na muzika isini biyesa kan isin kwesu mesu an bafkadu murodati amma tumur saganta kenyati nuwajinin akaturtanu isina fera amma garakopi kenya jalkabati darbina kopi kenya itanu kopi darga gotati
harrasi ijolewani horsi sebula imamata isani ifmalu hinarganne jeda barresan jatani bonaya godana barresa jatani bonaya kitaba sadi adiyofi daya aboru kanjeda manu kambarrese ye mutaw amma moda abata jiru horsi sebultota fo yesufi hojjata jedo tabejira dargagoni horsi sebula barnota argachu dafi rakko kesa akajiranu ere imamanni biyatti horsi sebultota fo yau akakabu gafata galmo dawiti wajjinini marita sisaniju ittane senidiyata walina oldo
anil ma horsi sebula tijichan kanu fifsu jatanin barnota engineering in university finnera barakumana makoda sadi kane bifame yotaw ittianses barnota degree lamma fasa barnotu ma engineering in fufe tumurejira harrajatanin barresa ijolle horsi sebula jirenye fo ya kargatani fi nama hojjetu nama falmulle jichanu fifsa
morani uguma maka kan mala fakhaina mambas gafa mo andala thana arda jilarra nanno nagelle borana arda jilagarte devanorra gar eldallo mi eldallo khana mo kasgodanani gafa kidegani mugayo fladar nagelle borana andala kan kashambula andala te nami ammo gese shambulto oma mani jarranne aresa hanafu yo khajatani warrika lokan ka warri manalle jarratin ka kada sagarte fulabulti midefatin ka amma ala rahir jirawan andala defi jahatani jedamecha
antinumma kiyan lon refi holiye galastik sangudda de kan jedu jahatanin ilmawrsi sebula taani barno tordofuni babai jabaqaba ajeda
yoman barumsa galu mani barumsa fageni nu rafagatu argilometer kulani saditi deme ingallu alkane saqudani tokko abonnan ganafa abate mambarum saati nademe yo lafti bariu gete garkan biftun qarifan biftu humbani nabira gadde gacho ana mo fiye mambarum sadaka galgale guyan mambarum sarra saati durwan si gadi sami fi ingutu ingalta saati deralle taw kenam chu fakaso malecho guya khala man oritisa lon tisa yo mani barum sa chu famo for godana u no bokulo boma miyo godane gomole afuma barachu jiru for lonille for relle khagolbo uno gam kenya de daya fula chufayu akam ke baracha do mecho ijoleni nami barati nami mambarum sa do yato kade senen injira mo kam manta sabarka sangani fastina magae nami la durale na barate mo sabarka jiddu ke sa bani amalle barum sa rejiru nami garo si sa ori gorelle injira nami yakum inno hota shani sa senen ka dubra ka fu dani len injira garu atawuti am ijolen gara torba kas barum sa fanki himan da irjirani yacho
akabiyatis laftiballan qubsun orsise bulata ulejed jatanin tiyefannon orsise bulaf kenna mugaru amma dikoda ajeda
no olla khenya walenjer khenya hesati wari orsise bula wan qara nami ori bulya dikka alim jesani fil lafisan qubatan sunitti sirkali yoha motumman bisuni hin karqara iskuli fula chufin jira u yo jollen kuta isin fakkena barum sadan de tagis sirkali fu de sponsor wotu leninjir jolle tanechu khadibi ammo warro sise bula hanar de gersa dagodan gam dibini war biratti wa warro ri la la tajira minister warro ri jira minister of livestock jira ka ori jira minister fu leni wa warro ri hana wa no la wal qabata wa ambona wal qabata wa ambarum sa wal qabata illa lanifi yo han qarqar sargata ka ethiopia wanni qara umati fu sise bula adiyo man waye orise bula khesati ministry biyati amanta minister of irrigation edan lowland ran sulle orise sam makandomne orise bulto khesam makandomne waye pastoralisti khesam makandomne edani diyo khane damale injuru wani ori war ori lalata Fakkeenya poolisii waan horiin hin jiru. Poolisiin akkaataa warri barattoota horsiise bulaa ittiin baratu hin jiru. Even kadhiyoo kana iyyannu guddoon dudduubatti ba'elleen sirrii miti. Laala jira ginni ba'e. Ijoollee waggaa keessa guyyaa isiin barattu guyyaa dhibbi shanii yoo hin guutu gaafa laalu amma boqonnaan ji 1, ji 2, ji 3 garuu faataa namaanii dhufti ijoollee jidduu galeessaa wal fakkaata. Guyyaan barumsaa immoo waliin hafe jechuudha. Fakkeenyaaf ji jechuudha guyyaa odoo hin taane ji'a 12 keessaa ji isiin barattu wanta dabalanii ji 5 yoo hin ga'u jechuudha. Akka ammaan ta'an baay'eetachu guyyoota odoo hin taane wanna gas hin ga'u. Akkana jechuun warra biyyi kana horsiisee bulaa fi xiyyeeffannoo hin kennine. Garuu lafti Itoophiyaa balloon irra jireessi odaan lafa horsiisee bulaan qabatamte ittiin jirtu. Hulleen Affaar, Somaalii, Oromoo, Harargee ba'aa, Baalee lamaanii, Harrayyuu, Boorana, warra Sawdoomoo kan dabalatee, Arboree dabalatee, Hamar warra kun cuftee horsiisee bulaa. Warra horsiisee bulaa kana namni akka irra jiruuf laaltu kolleen hin jiru. Yoo ta'u argate ijoollee warraa gamma carraa barumsaa namni argatanii turu guddaa. Even amma Boorana yoo karaa guddaa karaa gurraachirra manneen barumsaa hin jirti. Gaafatamoo karaa gurraachirra fagaattu manneen barumsaa hin jiran. Akkuma durii kan namni kiiloomeetirii 20-30 deemu. Yookaan mana barumsaa tokko ijaaranii uummatee bira godaanee uummatni fuula hin danda'e hin taa'u bisaan hin jiranii irra kateechu. Kanaafuu sirni biyyattii keessatti horsiisee bulaan tokko xiyyeeffannoo adda argachuu qaba. Akkamiyyoo inni ministerii horsiisee bulaa ilaallatu, hawaan horii ilaallatu, hawaan lafa horsiisee bulaa ilaallatu jiraachuu qaba. Yoo kun jiraate tarii akka biyyoota ollaa biroo qarqaaramuu danda'aniidha.
Bu'aa ba'ii jiruu maatiin horsiisee bulaa harkaa qabaa jedhe kanarraa kan ka'es ijoolleen hedduun akka bira hafan har'allee obbolaan isaa sababa hongee amma barnoota adda kutaa akka jiran dheera. Barnoota injinaringii haga digirii lammataatti hordofuu kan mujaatanii Boonayyaa Godaanaa haga ganna 30 guute kanatti kitaabota 3 barreessee jira. Abuuru, Adiyyoo fi Dheenya kanammoo kitaaba asoosama dheeraa kan seenaa dhugaa irratti hundaa'aa jedhe Dayyaa Boruu barreessee maxxansiiseera. Kan gara hojii barreessitti na fides jedha jaataniin. Argaa dhageetti maanguddoota irraa dhagaa guddadhe jechuun dubbata.
Barruun tunin gaafa ni ilaalu wabarreessa jechuudha. Barnoota injiineringii kanallee waan uummatni keessaa madda waan taatee fi waan madda bisaaniitti as keessa jira waan madda uummata kanaa irra jirti keessa jira. Yeroo baradhu fakkeenyaaf waan bisaanii uummatni kan dheebuu qabaa. Edee xiyyeeffadhee sun seenaa jechuudha durii isin irratti hojjechaa jira. Yoo kanammoo tulaan asirra jira. Baddaan sadeen asirra jirti. Barnoota kiyyaanii wal simatee na adeemu jechuudha. Maal akkaataan itti barreessamoo tokkoffaa kitaabii qaraa abuuruudha. Abuuruu tan keessatti lafa keessa baradhatan lafa uummata keessa dhalatan maaltu jira eessa jira kan jedhu abuura. Gaafa abuuru as gubbaan maaltu argite simpirree jira. Simpirreen tunin laftan malee fuula dhibbii Oromoo malee Oromiyaa malee fuula dhibbii hin jirtu. Oromiyaa keessallee Booran malee fuula dhibbii hin jirtu. Booran keessallee Areerogooro malee. Areerogooro jechuun amma akka argitee Washingtan kan lafa wayii ta'uu siisu jechuudha. Seentarii sila Booranaa lafa gadaata akkasii. Lafsuun waan laf tokkollee hin jirru waaqii simpirree kan itti uumuun iyyuu kophaan isii wanta akka namni hin argin. Waan kanammoo addunyaan arguu qabdi jedhee explore yookaan abuuru tochi. Kun ammoo qaqaan tun baay'inaan jirti yeroo duula Booranaa irra akkas barreeffti jechuudha. Ishee kanaaf mul'ise. Kaan ammoo kaartaa Oromoo ka duriiti diidgalgaluu jira jaarroolee abuuruu jira. Lafti kun ammallee abuuruu keessatti lafti fakkeenyaaf Oromiyaa guutuun hin jirti Boorana jira. Booranii ammoo kadhiyoo kanaa osoo hin ta'in Booranii biyyi sadii ta'ee jira. Soomaalii, Keeniyaa fi Itoophiyaa lafa sadiinittu gargar citee jira. Ispeeshaalii gisee koloonii biyyi sun sadiinuu ka'ee jira. Kaartaan dootiin kun amma. Yoo ta'u argite warri faranjii riseerchi irratti akka malee qoranii hajjisee kolonii biyyi sun sadeenuu keessatti hammatamee jira. Kanaaf lafti amma ilboruu sun muluun lafa Oromoo akkasiin taate asirratti ibsee taan ammoo aadaan uummata kanaa maanii argaa dhageettiin maanii maanta malee fi lafti kennees turte akkam amma kennaaf kaartaan kun kan 1991 harki qixa obbaa jirka Oromiyaa. Kanaafuu Booran qofa odoon ta'in Oromiyaan weessi jirti ka jedhu abuure akkanaanii. Kitaaba qaraa dhalootaaf gumaachaa jechuudha. Namni amma abuuruu dubbise waan jajjabdu arga. El sadii amma irree fuulatti jedhu uummatni kun injiinaringii illee wal qabatee dhaan wanni eelaa kaarmatee jira el sadii jira. Yoo ati karaa saayinsii fi tiraadishinaalii illee deemtee eelii sadii yoo walitti taane yoo inni leveli slopi ini gubajir lafti akan wal kitta ade jalqaba khakunguta me khanti ini sajen akas wali ya ki otok bishan gut garu hasain sunil radda ka dal radda elizon ini kajidudu wa kala mangute wali ya kitamnu kunini ki kawan sunif ka saka baicha lamesito golja wala ho dar gwarra buru ya golgian binen salati olam be ori manati golja tu wala kanafa ki mangudo wan kanunda yu manu ma wanjala fakenna fi muji oromo duri finfinne gada abba gada borana diddan isa jeso astuhe finfinne achuma wagga khaysa marro toko godanani finfinne mudi taniyecha wagga mutu godanani wagga mutu godanani dufani marro toko karam taniy dufani wan kana of khaysa kabatanichu akanani wan igarte oromo sena umat kana kitab yalqaba khaysati daloti khara fur gargar bas khara mirga khara bita khara ilboru khara iligalchu katachum ba lit kab kibbechu karar fanu gargariyae gumi gayo walid demie mudifin finne duri qanna dire recha tanechu asi walid dufe wan kan dubban
kitaba aburu kana lafti ormiya guddon qabenye qabachu ammo garu adiyo tawu shenarge kan jedu jatanini lamatarratti kitaba sadiyo barresuf yadikun kaum sakkasafta illeema
mani fadiyo namichille nadiyo laftille nadiyo namiche dadiyo sachu wa takatinjer hanafu khan indamma kuwechu khay garisalle nyata ripera amma orin kun kagar ripera fuzra khagar ori uzra khagar binense chenu uzra khagar wanum hanayu dahintu yun kabuwecha akanani romo umat kana bijitana bijiti nadiyo mtajirti yak biyalle fudan gisa sun topiana kamale adiyo surte hanafu adiyo jira lafti wan chup qabduto nini arradiyom tajirtiyede sab fafacha yadiyo tormida samni yaran garbu madanjisa fatolede kanani adiyo umat biranga yecha achi igi abure aburuna lafti adiyo argite namido ko manseta ukubdo sankorsa dokata dan ana buru wala fira yana matin manna matin lafti te sanadiyo ede umati adiyo orina adiyo oh ege adiyo tade adiyo hesaba umaltani yo akana manti jira yo namidamake abdi jira daya boru jira dukanti nusa qatti wanjadun barun abdi sena ada ogumma ogbaru oromo safa safak of kesa qabdu tadaya boru jetu gannu lama fi didami saditi umat bir
Jatanin hoji barresufi engineeringi kanatti sidabalata nama mirga orsise bula falmus of injeda kanafisi gamfa afrikati ambassador gumi jar ma orsise bulto tayotaw barakuma lama abdedemi sadi ammo dabata de ya generation network jedamu iriyota sana masaddet walin undese ijollu orsise bula fwani sangarga rajed hojita akajranima
amma orsise bula yot bula ketelle dente indigenous people warra dambulu warra warani ballesu warka wani ballesa wanaka arada wanaka korich samuna ma adochaniti aloti amma ansinjer khana norsi sebula khoneni kana ambadujja achke satta dargagesi banne visionary generationi achke sam bauqaba aloti mullata achke sam bauqaba dabat kawani damne tokin tanecha
imam norsi sebula biya lesas kanjiro norsi sebula fo yesu wanintanefi sirratu qaba kanjedu jatanin namota wajjer dimorsi sebula sirrka ministerati dabachu malejed kesayyo Barresa jatanin egerif hoji okbaru oromo kan ittifufu viyadaka bukani eriyotaw garu hojmanni okbaru oromo kesejiru daddabatawun ammas barru le edwar kaqabu akkadu bistotan engeñ danqa ittitawsema gabas tagale america galmodait finfinera
kanu dofajirtani sagale america saganta afan oromo qopi guyadil bata isini darbuda qopi kenya ittiano qopi tannamanna muzikati qopi muzika harra sirbotan enyufa qabate diatera lata Walin haja kasam. Kun kopi dan aman dan musikat. Kopi kuni sambata fi dilbata segala Amerika seganta afan oromura kan sini darbu. Kopi kan akan desa kan sini desu an dofkar murna.
Kopin nanaman na muzika kenya harna sirbotani dubarifi irri walhar kafunani sirbanizati tiyefaka. Aku makanani sirbabiftu abdallati fi jamil ismailini jalkamna. Allah kisi barare,
tena sente onne to kabaka iruta kanka kuzi tol chesan sanka uja tena sente onne to kabaka
dilangare hakka khayal sacha akayo fikenne bada chunka anana pichane to na bujhe wai osodu
Dufajir tan sagale America saganta fan oromo amma sai sirba walli soni irafi dubbi walin rafu dani sirbanu arka kabna gaddisa amante tifi hawita shomen gaddisa fi gaddise wadin jeccu dani wangara zani walitti mat Kun sagale Amerika sagantaa afaan Oromooti. Aadaa Oromoo keessatti sirbii amaamotaa walarkaa fuudhamee sirbama. Durbaa fi dhiironni sirbiji magalataatii fi hawwii hayiluusii waa'ee kana gundoo booree jedhama sirbi isaanii.
Itti muranii yeroo galmooma darbachaa deemu yeroo galmooma yeroo zubbummaa yeroo galmooma gufuu baatanii yeroo galmooma darbamaa deemu yeroo galmooma si gurguru nama raree tamarsee boo.
Hordofaa jirtanii qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jiruudha. Naafuu mamtee waliin jedhu Kadir Ahmadii fi Margituu Warqinaa naafuu mamtee. Dr. Kenya Koppin and Namanda Musica Sagale America Saganta Afan Oromora Itani Darbu Kantorban Kana Kanumara Wat Sirbotan Adda Datini Amma Torban Nufu Walitye Bunutim Bakajit Tanuti Fayata Asini Njena Nagatibula and Bafkadu Morodati Sagalen Amerika dilbata kopi satelaiti dan dabar sukanerta azumar terawat. Asin kesume sature ambakadu murudatin kopi Kenya boriti ni amawalitbe minutim. Atulah.